ngokubuza ukuthi uphi umngoma. Asimbona umngoma.
No, we don't.